نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ميزل وزيات منغتو زي ونجم كاتو كم بلا نكان زا ما صحابة رضي الله عنهم نسم بياو منا نبليك بدين كذب لك قاو بدين شكون دشاو سجمنا نالنا شو ما الله سبحانه وتعالى ما سمعت من محمد صلى الله عليه وسلم إندي akukwani ilatu anthu amene wokhala nyali zathu ngati ife tufuna tipeze chiwongo kushenisheni ngati tufunanso tufuna kumudziwitsisa mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam then palibe wina amene angatilongoselele bwino oposela masahaba radhiyallahu anhum ndiye kuphunzira ndi kuwerenga chikhalidwe cha anthu amenewa ndiye kuti tikupezamo madalitso ochuluka madalitso osiyanasiyana madalitso ambili kwa basi ngakhale mukukambila na kukhapo munthu ndikukhala ndikumamvetsera nkhani za masahaba radhiyallahu anhum yeti akupeza thawabu ifa akuvela maubwino amene masahaba radhiyallahu anhum amene adasangalatsidwa ndi Allah subhanahu wa ta'ala adawasangalalilo chita kuapa sangalatiyo chita kuayamikira mbuku lake lolemekezeka la Quran kuti radhiyallahu anhum wa radhu anhu ndiye ife kumamvetsera nkhani za anthu amenewo ndi madalitso anji yeye tipali kuthekela kuti nafeso tikhoza kukhala okondedwa tikhoza kusanduka okondedwa pamaso pa Allah subhanahu wa ta'ala yeye tikudzera mukumvera ndi kuwerenga nkhani za akuluakulu amenewa ndiye lero tikhale tikukambirana nkhani ya sahaba mmodzi ameneso anali best friend amene anali mzake kwambiri wa mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye munthu amene siwinaso tu iyayi kuma ulemekezeka Abubakar Siddiq radhiyallahu anhum ndipo mutu wa nkhani yathu imene yokhuza ndi Abubakar radhiyallahu anhu ulipone nakuti azati Abubakar ulemekezeka Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu alikuphanga la thawr neti mvetsele mwachidu bwinobwino kuti kodi kwenikweni chimene chinachitika ndishani pa ulendo umenewu ndiye alikuphanga kotu pa ulendo wa hijira umene umachidwa kuti hijira zikunenedwa kuti olemekezeka Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu adali ndi nkhawa kuti palibe cholengedwa chomwe chingatuluke mu dzenje lililonse la mphangamo ndi kuvulaza mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam choncho chimene adachita iyeyi ndi chani chimene adachita Abubakar radhiyallahu anhu chinali chani anayamba kutseka mabowo onse akuphangako ndi zidutso za malaya ake apansi usenze kuti anthu amene amavala zovala ziwili pakhala chovala cha kumwamba kumetu kwa dziwila malaya ndipo makhala chovala cha kumusuku komano zimakhala mwansalo amangovala ngati mwansalo chonje ndi anatenga chovala chimodzi cha kumusi ichi ndikuyamba ndikuchingamba ng'amba ndikuyamba kutsekela malo kapena kuti mayenje ndi mabowo amene ankapezeka kuphangako komabe padali mabowo awili omwe sadathe kutseka chifukwa chosowa zova chifukwa chosowa zigamba zoti akhoza kuyika pamenepo komano zimene anachita olemekezeka Abubakar radhiyallahu anhu chidali chani choncho olemekezeka Abubakar radhiyallahu anhu adayika mapazi ake onse m'mabowomo pambuyo pake olemekezeka Rasulullah sallallahu alaihi wasallama adayika mutu wake olemekezeka pa mtchafu ya olemekezeka Abubakar radhiyallahu anhu ndipo atatelo mtume sallallahu alaihi wasallama anagona tulo pamene Rasulullah sallallahu alaihi wasallama adali mtulo mkatikati mopuma chonche olemekezeka Siddiq olemekezeka Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu adamva khulumidwa phazi lake ndi njoka mdzenje muja si paja tisayiwale unena kuti pali maenje angapo pali maenje awili omwe wangotseka ndi mapazi ake ifa chosowa zoti akhoza kutsekela kumalomo komano mtumisa komano iyeye Abubakar radhiyallahu anhu posafuna kusokoneza tulo la olemekezeka mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngali mpang'ono iyetu chimene adachita ndikuti adapilira ululuja ndipo sanasunthe ngakhale inchi imodzi yokha komabe chifukwa cha ululu waukulu komanso kulephera kupilira zotsatira zake misozi idayamba kutsika monse tonthozeka pankobia olimigizga Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu nigu gwele ba nkobi olimigizga yantu migu watu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam china hiriga ndishani pamine batu tumi sallallahu alayhi wa sallam adazuga mwajijiji na mfusa olimigizga Abu Bakr radiyallahu anhu kutukodishi chachitiga ndishani kunikuini u Abu Bakr olimigizga Abu Bakr radiyallahu anhu poyanka adani noti ndalumidwa magolo anga apelekedwe nsembe chifuwa cha inu awatu ndimau amene masahaba radhiyallahu anhum ankatulusa posonyeza kuzija pesa kwawo pantumiki sallallahu alaihi wasallam ndipo tukenako rasulullah sallallahu alaihi wasallam adatenga malovu ake olumikizika nkamwake ndikuyika ndikuwapaka ndikupaka pachilonda paja pamalo pamene Abu Bakr radhiyallahu anhum adalumidwa paja ndipo atetelo ululu wonse udatela pomwepo.